xiriirka kubadda cagta gobolka Bakool Yaha Holidan yar kuma nagadow xulkiyaartooda degmada Xudur Hanuusan Matalow degmada xulkiyana garoonkii yaraha degmada Xudur ka bilaabay diyaar garowgii ku qayb galayna kulamada yaraha heerka degmada Meelkas iyo ku dhiyan kukumada maamulka xiriirka kubadda cagta gobolka Bakool yana ku hadlay diyaar garowga xulka wuxuuna sheegay inuu ka xiriir ahaan yahay xasaarad doonana ciyaartoyda isin oo tayle
runtii geegmenta meel raay ku shaayn fadahaynaa meel raay xulki degmada oo Xudur inuu diyaar garow aalamiinta bilaawi aalamiinta soo ka saabsan runtii soo xulka metela degmada Xudur yar yahanadii oo anka maaqulsanaaya laha xuli ciyaartoyda sala diyaariyay u lejeed ku lukuleeyay may buuha inii baraka maalag meel raay xulki degmada ee difaaci degmada oo ku qayb qaada meel kasto meel raay heer degme oo la kama tele koro meel raay kulumaha ku dhiyaan news ku qayb qaada yaa leen diyaar yahay ciyaartoydii sidoo dhowr ee laha hooli hata blaaw oo bilaayr meel rajayna inii oo meel raay natiijo fay laha ku bato iyo no meel raay ku qayb qaada no safaylun ku qayb qaada may banu ulujeed ku lukulee aha inii kulumada ku dhiyo doono heer degme ee oo meel raay masamaamul ku koonfur galbeed naga tooy mise degmo kale magaalada ay ka duulo doonto naga tooy ulujeed ku lukuleeya kaase may leeyahay may bana ka dadaalo doonay inuu sidii ka xiriir ahaan ku qayb qaadan fadhin ku qayb qaadan degmadan hal ciyaartay tayle oo may leeyahay jirdo dhisan caafimaad oo taameey lu kuwar qaba ciyaartay hareysan oo may leeyahay markasta heega in degmadii metel in la helo ulujeed kan kuwiin xiriirka kubadda cagta degmadu ku leeyahay may buuhaan yoon may ba faraanay inay yartay ku qayb qaadano oo waa mirta toobaraad oo may leeyahay xiriirka waa mirtis qaadan
sidoo kale qaar kumade yartaydu kuma nagadi halkeen aan mahanagay maamulka xiriirka kubada cagta gobolka Bakool
geeka walibanta ninka furmay toobarki degmada oo yartaydi magaalada Timoonki haa ilaah ku hulay may beedan gafar hasagna anti yartay metel korti degmadan anti oo magaaladii ilaah ku helo geeka toobarki in furum oo aanu kuma nagan eedan ka faraxsana may kale oo may leeyahay isagmahan naga hiriir kubada cagta goolka Bakool oo inteegan degmadan sports jay may leeyahay dhalinyarada anti meel feeli deerano may leeyahay magaagi degmadan meel li deersi tawbarkana may leeyahay wal oo bar igi kale ka egma waana may ba diyaaran in anti un hadaf ku una leena oo naanay muluday un ku meere dhaliin waana meel feeli jeeyin insha Allah
een waliba meelin kuma had eliyay in kuma had eliyay in xariir kubad cagta degmada Xudur dadkii la hawluday oo meel raay degmadan guulan sheheen ilaahayni weel eediyadan ka faraxsana in yartaydaas la hawli aan kuma naqdo intaas kubad may baan ma hadnagay ha gudoomiyaha xariirka kubad cagta degmada Xudur gudoomiyaha maxad fiido ku heeganjay in dhamaan gudiga sportska degmada Xudur runtii gudoomiyaha ee ku heeganis mayba nin moojayna ha dadaal ee karti eediyadan badan mas aan ma hadnagay ha maalan daayir ah oo runtii caalamindada ee jihadiga u sanasiyahay un eediyadan ganacsana maybana leenaha macallimu eediyadan ma hadsanta abaal jana keen ku hayna
waliba soo doon yartay la ku holi kooxayinka ku dhisan degmada Xudur ee gobolka Bakool